Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraɓe yiɗiɓe jam haalle moɗo ɗen gone bete alkamisare sappo e jeɗɗi lewru utu hitande 2023 yamde jeena yettike dilli e dar le laamunar Ousmane Niane buɗɗo kabaruji ɗo Mamadi Keita to ɓoggi janɗo to ko yaata juɗɗi l'école ujunere ɗi ngala e wi laamu woni golliroji no walda e sarie le Mali dokkuɗo o kabaru yo office centre de lutte contre l'enrichissement illicite. E guɓe wonɓe Bamako Ségou e Menaka ana metta no gurda muɓen worini le o wattu tiiɗal eɓe darta joom en anniyaji lobbi gara wallude ɓe. Coggu sukkar waran ɓuytade na aya ɗum wonni ko dartete le immadara gouvernement o waddugol tonngaji ko yahata ujunere sukkara golle puɗɗoɗo altinere ƴaɓɓine nde. Yo ɗi woni cembe kabaruji beeta ko bisimilla moɗon heɗa studio tamani. Ley Mali ko ɓadoto cuuɗi l'école ujunere ɗi ngala e wi laamu woni golliroji talki peneji o kabaru hollitama ley windande nde office central de lutte contre l'enrichissement illicite waɗi ɗi cuuɗi l'école gollonoji koye muɓen ana eɗi laamu o faabirto jawdi hakkunde hitande 2021 yottade 2024 walde joom en cuuɗi l'école ɗi gollonoɓe koye muɓen wi martinaka kumpa o kabaru fa ɓeydore ɗen faamu anni ko faati yatara heɓinen faccitago Oumar Waygalo e Ali Cissé.
Le ndeɗo tongande nde fedde humnide kabar haɓude yurkuyur ko waɗi ɓe kollitiɗo ko heewi ko yuɓɓaki ɓe maati ko nayiri bangal jande. Kanko noddirteɗo Morike Dambale andanɗo kabaru jande wi ɗum jatilati sababu so cuuɗi école ɗi ngala e jeeyal laamal gondi hewde le leydi ndi.
Golloɓe le leydi amen ndi kañum en jaati woni mooɓoɓe arande jawdi leydi ndi. Cuuɗi lekoleji hono foti wonton ɗi milliardiji CFA wattete e muɗum ɗon cuuɗi ekoleji daraniɗo hoore muɗum ɗi tawi nde oɗo kalti ana wawi nawtere de muinere cuuɗi lekoleji kewɗi foroba jannginoɓe ɓame hen ɗum faabo jande jannginoɓe
ko nayri bangal fedde sagontode kamɓe jeeɓi ɗiɗo cuuɗi école ɗi ngala e jeeyal laamu o ɓe mbiyaɓe domti fa laamu o nodda ɓe tafen faame du no ndeɗo tongande worri Boulkassoum Touré kañum laami ndeɗo fedde.
Min nani haala muɗum jaati ngam wala fuu komin mbawi sifade dow hen tafo so min cettinama ɗum fuu nden woni komin kalta ko woni hen wi amin ngal e wakkati mon gon jon o ka wajiɓe juuɗe amen min deƴƴino min dowma fa ñenden fuu mi noddama min kaltida miɗe narda yimɓe ɓe fuu waltina hakkillaji muɗum en heddo caggal association amin o.
Le ko sakiti ko fuu cuuɗi école ɗi ngala e jeeyal laamu ana jahata ne kewa ñalawma hannde o neɗɗo wawi haalde galgadara no ɗiɗo cuuɗi mbarata.
Sakiraɓe ɗi kabaruji fo andoɗo mbawi ɓeɗi dow bembe annde ɗe dow hella amen Facebook kañe compte Twitter. Jondi alakama e magroningaji paddama nannede ley Mali nde dabere gouvernement o ɓami ɗum ñande sappo e goho lewru uttundu ley sariyawol gotol ngol faddugol nannugol ɗi ñamriji waɗi balɗe seeɗa caggal batu gaɗɗo hakkunde gouvernement o e entrepreneure en leydi men ndi kawrital maɓɓe ngal ana fawino dow kabaru jondi alakama e sukkara fa ɓeydore ene faamu keɗɗen Oumar Waygalo.
Nduɗo talkuru yo suudu ministre humniɗo kabaru jaguji kañe keɓele leydi ndi signini ɗum ɓe mbi condi farani kañe e condi alkama fati nanne le nokko kasen duwaña en kañe humniɓe kabaru jaguji ɗi kañe en kani huncanti ɗum hoore yello oɗo sariyan tabe ko waɗi soɓe cakki oɗo golle ɓe kaala e haala muɗum le tongande nde kako heewi mallinkoɓe kollitiwide ana cikkiti laamu a nayiri bangal wattu joni o ko nayiri bangal usine ngaji ko moƴƴinta le leydi meɗen ndi. Kamɓe humniɓe kabaru boulangerie ngaji le leydi ndi ɓe mbi ko yahata usine ngaji jeegom gon le nokku o gaɗoji condi alkama micciteɗen wiide ley capantati e goho lewru joyi ƴaɓɓi noon du laamukoɓe wonɓe ley leydi malli ndi mbiyana kaja remde hitande hikka nde ko yahata millioji sappo tonnuji mbambari yalla pewte tiiɗallaji ko nayiri bangal condi farani kañe alkama le leydi ndi.
Gouvernement o ɓami immadara waɗi immadara acci hakke waddugol tonngaji ujunere sukkara yalla tiiɗalla sukkara ana heɓene jogala le leydi meɗen ndi gollirde direction générale du commerce et de la concurrence waɗi noddago fewde e sottoɓe mawɓe e hakkiniɓe fa hokkaɓe sukkara no ɓe cuttirta dow coggu mo laamu o tonngi julaɓe yogaɓe jaati keɓi sukkara muɓen nde dabre DGCC wi sikka fuu wala hen waɗan fa coggu sukkara ɓuyto ley leydi meɗen ndi anni jantore Fatmata Kodjo dow faccitago sita sidibe e Ali Cissé.
société noddirteɗo Fassou Djigui yo goto e opérateur économique en signé be talgura ko gouvernement naddude sikkaro le leydi le wi kanko fatonda dukure worejo o société o holliti wi kortal ko wada hakkune commerçant en leydi ka e gouvernement yo sottude tiakur sikkaro kiloji chefande joy o nyaaji jeegon
Fassou Djigui
toniji ojinaari sappo e jeenaa e sikkaro jogi don ga ko mi signé le gouvernement o ko ka toniji uinaay didi passe njobeteɗo o hen o du ana heewi sanne gouvernement o tawede fi dabireji fewde majjum fu ana ti ni nyaloma hande o teddinde coggu du woni uyna e jeegom sefa chakuru 50 mo kolliti o nga wajibe juude amemi ngada
on le fait quand même
o dabri fiado naton sabe sikor kilo goto ciotte temdre bu chefantati lewi commerçant en detain yogabe tawabe on nuku
so ana hin edum way wadde balidi de juude am toniji tati sikor woni ko kebumi fedde ne be noddi ta DGCC noddi men warde sabe gouvernement o jippini coggu sikor chakuru fu ana jeegom du woni so mi bammi do chakuru mi yeyan dum uyna jeegom e bu chapan joy si karo ngo kaso heɓama yeegol ɗum wona ko tiiɗi
caggal muɗum opérateur économique en kan e commerçant yogaɓe holliti ana tewtira laamu o tinno bata ɗi sari aji ko natto saabu huncude torra ɓiɓɓe leydi ndin
ñande fuu eggoɓe yoppude gelle muɓɓen no ɓuuri hewde ley leydi meɗen ndi batte rafi ndenago o ɗo Bamako ɗo yettade Siguto fa yaade Menaka ɓe egguɓe ana goni ley caɗele mawɗe heƴaɓe mabɓe kolliti wiide ley o wattu tiɗal e ndungu ana heewi koɓe mbasi dow koɓe kasindini eɓe gaɗa noddago fewde e laamu o e joom en anniyaji lobbi Ali Cisse
ko ɓuuri yimɓele egguɓe iwde jonde mu en ujunaji tatom pecciɓe hakkunde galleji temeɗe jeegom capan tati woni falaje Bamako ɗo le wi keƴaɗo mabɓe o ɗo woni Moctar Cisse ɓeɗo yimɓelle ana tampi sanne o holliti wiide wakkati ndungu min goni ɓeɗo yimɓe heɓay fa ham balla le wi makko ɓe kasindini e guure cafaje fa yetto manaji ɗiɓe mbawi suddirde danɗe ɗeɓe gonle muɗum kaye arkileji o holliti du wiide ñaw ɓuɓal o yimɓel ɓe nangatale wakkati jon o ka ana heewi sanne hakkunde mabɓe le laamu Siguto ardiɗoɓe le nokkule ɗe ka holliti wiide noɓe gurditoni ka ana nawi sanne le wi kanakoɓe nokkule to ɓeɗo yimɓele egguɓe muinana le dene ne ɓe noddirta bagadaji sud ana le gallure ne fa yetto commune rural sebebugu eɓe tampito sanne le ñaloma hande o yimɓele egguɓe ko ɓuuri uyinaye sappo wonni gallure nde noon hollitiri wiide développement social le saaha leydi amendi le laamu Menaka ɓe ujunaji yimɓelle egguɓe iwde jonde mu'en wonto le ñaloma hande o ɓeɗo yimɓe kayum en ka ko tewtata le ñaloma hande o tan woni hotude nokkule to iwi tawede immadaraji ɗi ong ngaji ɗi wondi wadde fuu yimɓelle egguɓe jonde mu'en ɗum woni déplacé en ɓe no wurdi le ñaloma hande o ni ka ana nawi sanne
mangal paɗen ɓe jagorde humaninde yigaji Mali hakkunde lewru janvier yottade lewru mai 2023 uddi nokkuji sappo e nayyi ɗe kanŋe ittete ley muɗon Walda e Saria nangi du ko yata himɓe capanɗe joyon ittoɓe kanŋe ɓe fuu du leyɗe goɗɗe ɓe jeeya e wi gollide humaninde yigaji nde ɗi golleji ana pawi dow haɓugol e ittugol no Walda e Saria yigaji ley leydi meɗen ndi fa ɓeydoreɗen fam keɗɗen Ali Cisse
ɓeɗo lugotoɓe kanko colonel major Nicolas Cisse o ardi waɗi imadaraji mawɗi ɓande lewru janvier warde mai hitan 2023 le cercle kiñeba kangaba fa yetto buguni le wi soodu ministre kumaniɗo yigaji le leydi amen ndi ɗiɗo imadaraji latike sababu uddude nokkule to golle yigaji watte sappo e nayyi ɗi wala e wi saria ɗum latike sababu du nangude yimɓele capan joyom jeeyaɓe leyɗe sallal gaɗoɓe oɗo golle ɗe nokku o ko heewi mabɓe ka fuu leydi asie jeeya bindongol holliti du wiide ɓeɗo yimɓelle ana heewi ko jooɗi le nokkule to golle kanŋe o watte ɓe gari ɓe jooɗi ke tawi wala e le wi saria le nokkule kewɗe to kanŋe ittete le leydi ndi le faba muya yimɓelle yogaɓe jeeyaɓe le nokku o golleji mabɓe ɗi matama fa le mayoji falami ka e sankara ni nam hollitiri wiide communiqué o ɗiɗo golleji ka ana yedda sariyaji fuu godanɗi hawwalludi code minier o holliti le leydi amen ndi ɓiɗum haɗa leydi amen ndi du jawdi kewdi yimɓel nangaɓe ka fuu yoppama e le wi carotoɓe leydi amen ndi
rewɓe nawtortoɓe réseau social TikTok haala muɗum woodi beetako o dow hello zoom sir ngal bembal ande ana huma haaju banggal wattu e jawdi ɗum woni ko honjotoɓe yogaɓe ko collectivité anne ko Aissata Diarra heɓini en du faccitago Oumar Waygallo
koɓe noddir TikTok ko malinkoɓe ana korsini ɗum sanne fuu fota kamɓe rewɓele ɓe ɗo tawɗaɓe fuu eɓe nawtiro ɗum wona ley cuuɗi mabɓe wona soɓe defa wakkati fa tawi ɓe ƴeewa toon jeliɓe na haalaji kalteɗi toon kañe ko nandi e muɗum kanko noddirteɗo kajja kaddi fuuni ko heɓayi e ngal ɗo beeme ande koɓe noddir TikTok feso mo defa ata mo jogi telephone makko mo nyodja wakkatiji ko wattete le hen ko jaato haybata wana kanko tan du yogoro belbe fata non gollirta ana defa no nyodje telephone ji di ana defata hakkile muuden wala e futire muudun en wobbe anto do mbeta ngaran wattude landan do danyam goddum ko nyodiyaade futire de jaati aywa miccite den wiide so bedo robel nawtirtobe yiru wobbe anton du jagu jaati ngadirta TikTok o yallan kebali hen kalisi
sakirabe do kadude kabaruji di beta ko ka andondi fu do mbahi hude do application studio tamani mon bawdon hude do play store ka kedde heda do e seda yewtire cellalde waran jukkininde wassalam
iyo bata ki godan do sukabe jangobe mal
micite kanye ewi andal mo do limore e jande france ni kore fa dum wada ngade fijo ecole a la radio do vi amu
ana yati no de mere do chepantateji tati idi goje denka alo yimbe vi amu tindina o
suka fu an waya wadde ngo fijo do yamirore ba mabbe na ina mabbe ono mbaye nawtara telephone mabbe
fijo ecole a la radio yo gole studio tamani
kanye e ministère humanine jande viamu e UNICEF
le gelle yogaje le mali fa biddo debbo juttido beynude wela himbe ana hani butti dinde nyama ko buri ko hani nyamude ka o al ada jalini mali yogaji noddir ko noddirte yarnugol andibe kabaru cellal ngana yidube don be cultivide e dum way wadde kutteji hono wadde fayfayru bondu e nyamu nya fa yottade e nyawuji bernde andimbe finatawa cultivide yarnugol ana holla wide jom biddo debbo ana yo li galle njogido bawde fa beedure den fam ane seeda foji himbe yogabe le yewtere nde umar way gal wadne ndo fa ba muye hejabe amen gombe le nukuje de
yarnu gol debbo yo dum hunde andande le jalliñu goddi anton so bami fa debbo badiki hurtade nden yarnete le jalliñu goddi di so jomu bami fa hurtiki nden yarnete e lebbi tati mudun di kanko noddirte Kumba Yatara o holitido jabbirinoki le dido datti lebbi tati o wi jomu watta an yarne nyamduji ngatte di woni gawri ebe nawtiro dun kosam cobbal boyri kanye maro defango be dadda le hen nebam kanye e tew holitido wakkati so jomu saliki nyamde fiyete jati
cobbal keccel umangal on wakkati hibire ka tan jomu yara dum ka hugo tumbude timmi keddina ka ko ndiyam reta na yara ndiyam dan do tob do yaade midi kasim maro defe tew lotte fa hewa yowe do maro ngo ne banay wise hen tawan kosam makko moddinama anni joodi be kosam dan moddinama o nyallan o moddira nyiri ndi du kosam dan du do yaade salli fana jana nange de o darna te yarde tob bangal jonka ndiyam tan o yara to wakkati yaade safo enni to lelo ike jamma fu kosam dan o wala to o ma yara faaliet
micite de wiide arande dum anda sanle sa halleedi meden di kale ko sakti ko no nyawuji din gonde bangirde le nokkule de no galluji de ka fu yoppi dun honno gawo wordi no
a million de madwi
le kirduji de kabar mudun da runtina hore ka non ngalure gawo kay an tadi yede nanda do dum wordi wakat juno so wadu dum dem kay dum wodi no ana wonno le kirduji di jaas ka jamarande muti dum
yarnude jomun dum wana ko anda le baleri leydi kambe senefobe gombe sigaso be mbibe anda dum
yame kabike ko
minani wiide ko roborobe burdabe nangada dum be jennano rewo mabbe fahar sigaso ko be andana o do nisu meedi yidi jart ko buri hewde fubbe ngatto dum
yarnugol jomun ana hollita wiide galle do iwato do ana jogi bawde non kambe andabe kabaru finatawa be kollitiri wiide kanko Mohamed Jean Pierre Tita o andando dido golleji
d'abord pour préparer la
fana mudun gubo yo yalla surba on heba no yawiri kurtinomo tabi dum dona jeyda e ngadi debbo non ngadi debbo yirete suni o yito jongali mako li o do alhali andete wiri jati o yi nokku do mojjala wodi don jawdi en o dabaji ko dum woni
kutteji hoddu way wadude fewde e cellal jomun kanko noddirte Abdul Razak andan do kabaru nyamduji o yidu way latal sababu nyawuji kewdi
la première conséquence ce que
ça entraîne di jomu uti dan fa jabito sabi odo alhali o dum lato sababu nyawuji hono jabet e nyawuji bernde e ko nande mudum dum sambi non dum torraji bangal waltingul nyamduji limbe uttube be ko buri tawde dum hoyfube bangal cellal
andabe kabaru fina tawa kuliti wiide nyalom hande ko buri nafude neddo jaba no worri no tan sabi an fayi holitita wiide jomu an selli